Downloaded from mylovedeadmusic.com.
Jumbo irire jumbo. 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 Jumbo irire jumbo. 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 Jumbo irire jumbo. Jumbo.
Oh my gosh, it's based up.
Stavor. Tike emu la bia. Faja si kwenze pova. Ma piki piki na piki dori mwe enimo. Nenze kamwana kangono mange ziko na yuona munomo. I was a nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. A nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.
Unanifunga na kula.
Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.
Mama, mama.
Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide. Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide. I was a nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. A nobody to somebody. Mama she took me to a somebody.
I was a young apa manja na wa ma doubt. Devo na fika na kula mama no more doubt. Munani sunga thank you mama you can log out. Shakwe tepa mano ya kutintontonga ye. Ama palo pali nebwada ya konkane. Kapte state in demwe fija na ya kale. Nika kupukula buku ya ku background. Mazanga bonse beso dise kamu compound. No way you gonna diminine with the strong sound. Dimwe bene la ki ema tidwale. Papele lo kupoko na tindobe na mitwale. Jombo idide desa wandi kumuru.
Faja si kwenze pova, ma piki piki na piki dori mwenimo. Nenze kamwana kangono, mange ziko na yuona munomo. I was a nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. A nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.
Unanifunga na kula.
Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide. Jumbo idide, jumbo, jumbo idide.
Kaka mefuja komando.
Jumbo idide, jumbo, jumbo idide.
Muna nisunga yifuni kachakulila jumbo. 9 months na mimba, it's not easy. Chione kamonga chiri simple. Wazanga wambili kukomboni ni majanki. But in the every sonda ni kudemu. Responsible father, mother, inkuluji na wambuya. Thank you mama, God bless you. Papa TKM mama yesh.
Faja si kwenze pova, ma piki piki na piki dori mwenimo. Nenze kamwana kangono, mange ziko na yuona munomo. I was a nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. A nobody to somebody. Mama she took me to a somebody. Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.
Unanifunga na kula.
Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.
Kaka mefuja komando.
Jumbo idide. Jumbo, jumbo idide.